makuru balama anga fundi wankuwe ngalama yangu wanga sinaba kufuruma kasina kula omutima kuba guluma na baba kakatinze chokubatuma omulunji wange baizo kukunenya ne mama namugambye katajja kunenya tikwagala nyo kati baby manya omutima gwange nze chokukumenya sendyo kukumenya fight line
Mateka
Gwavawa Omukwano munji gwavawa Zembuza gwavawa Okukukuluma noburajo waba Gwavawa Omukwano munji gwavawa Zembuza gwavawa Okukukuluma noburajo waba Olimulunji olingangatala Abalala uba kwa sensara Elabulika sera sale sala Mulunji wange teba butwala Otalinze no mbera mutawa Olusi nemele na yo emanyokawa Bera ninda linda budeba okusawa Mwengula baku namazika nkaba Zembuza gwavawa Oko kukuluma noburajo waba Omukwano gwavawa Oko kukuluma noburajo waba Gwavawa Omukwano munji gwavawa Zembuza gwavawa Oko kukuluma noburajo waba Gwavawa Omukwano munji gwavawa Zembuza gwavawa Oko kukuluma noburajo waba Kundi kumutwe mutima kulubalama Anga fundi wankuwe ngalama Yangu wanga sinaba kufuruma Kasina kula omutima kuba guluma Na baba kakatinze chokubatuma Omulunji wange baizo kukunenya Ne mama namugambye katajja kunenya Tikwa gala nyo kati baby manya Nomutima gwange nze chokukumenya Nze chokukumenya Gwavawa Omukwano munji gwavawa Nze mbuza gwavawa Okukukuluma noburajo waba Gwavawa Omukwano munji gwavawa Zembuza gwavawa